SBS Radio.
E oi le li poti o tangata ua maa li liu ona o le inumia o fuala au faasaina i kōni seti. Manisi na toe toe ina maa li liu ma faasauina mai le oti i tonga fitinga faafomai. E le o utangia lava e nisi o tūpulanga le tele o nei lapata inga. I le whai unga o le vayasona te enei i whafia fianga o le Australia Day. Na tili ai i le whalimai ni tangata e toa se fulma le ono i New South Wales ma Vitoria. Ona ua lamatia o lato wola mai le inumia o fuala au faasaina. E wilea, o loo tū maupea le pāle mia se teto New South Wales, Gladys Berejiklian, e le sua sua eina le saonga le mu o fuala au faasaina po o le pill testing i le se teto New South Wales. Na saonoa, Gladys Berejiklian, e le manao e avatu i tū pulanga se fe au, e whapea mai e yaini teimi e saonga le muai ona inumia se fuala au faasaina. Ona ua sua sua eina.
Just because some people are advocating pill testing, just because this debate is happening, do not think it gives you a green light or makes ecstasy safe. It does not.
I le Rainbow Serpents Festival i Vitoria, e toa lima tangata na saisaia ma mōria leo leo i le whatawina fuala au whasaina, e au fiai le ketamin ma le MDMA. Ai le hardcore til ai dai, ma le electric gardens i sini, e toa lima se furu ma le fitu tangata na saisaia ma mōria i le whatawina fuala au whasaina. Na whaau popo ele mālo se tete New South Wales e au whainga luenga fō mai, ma le au lāwea i ino fuanga, na whaiai kona seti sini, ma na saunoa le ministālo se fua mālo loina i New South Wales, Brad Hazard, o whaai unga e whaia lava ele tangata ia, e tūla i mai yailo nei unga. Pē mana o e follow se fuala au whaasaina, ma lona rei loa, po oani waila au o ona olo o iei te tonu i le ngausinga.
We had paramedics, we had nurses, we had police, we had a host of other people trying to keep them safe, and yet it's their actions that have caused each of these people to have to be there and to do their job, and they've done it well, but nevertheless I'm asking those young people to reflect on what is being done to try and keep you safe because of your own actions.
Brad Hazard. Na saanoa Dr. Sarah Coombs o le New South Wales Ambulance Service ana le seanoa le toatele o le auwhainga luenga fōmai ma le au lāwea i kona seti nei sini e iei nisi nā awhia i fuala au whaasaina se manu e mārili wai.
There were a number of patients that were treated that likely would not have survived this event had the increased medical support not been on site.
Dr. Sarah Coombs. Ai o loo tūle ai mālo si pē nisi le tatau na whaatangaina le suesueina o fuala au whaasaina po le pill testing. Na saunoa Dr. David Caldicott o le ANU ua tatau i sui whaipule o le pālemene tele, pālemene setete ma territory o na whaalongo i whautuanga mai fōmai.
They don't really understand what pill testing is. Of course, it's not a green light to the consumption of drugs. It's a process that's administered by medical professionals, and I might add that is approved and endorsed by the majority of professional medical bodies in Australia. Clearly, the medical profession has a far better understanding of this than our elected colleagues do.
Dr. David Caldicott, Ole ANU. Ole reporti na wha maopopoina e Antoinette Rutford ole newsroom.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.